Jehovah, I give. noma sesifabeni lwenophinda phindiwe
siyaphila
nasemkhodini emkhodini wengonya othuma ubuka ubheke emuva uma ngalo ukuthi kwenzeka kanjani siphila lapho kungaphili muntu khona sidlula nalapho kungahluki Danieli kwangena emgodini ongcwele ingonyama kwangamela phumi kodwa ngoba ubizwa ngegama lakhe siphila lapho kungaphili muntu abanye bethu they lost their jobs bangazi ukuthi kuzokuthiwani kodwa sidlula lapho kungahluli imuntu khona singisathi bazalwane asikho isikhali esenzelwe mina nawe Yesu yophumelela uJehova We survived COVID. Oh, masipila. Lapho. Hey, kungaphili muntu khona. Esidlula. Aw lapho. Kungadlula khona. Jehovah ngakuwe Siphila
Siphila
Kumaphika khona Ebasalwane sidlula Kulonga kithi, kunosezweni